DJ Too Faz, Mr. Five Star.
Busta Busta Ruff. Chevy Mona Hiram. CLD. Zayn in the Compton. Zayn in the Compton.
Nick D.
Nick D Entertainment.
Sour Bus. Twin the Cuts. G.
To the places.
More fire. More fire, more fire, more fire.
Kila moja anayakimase. Joa imeshika sasa hare.
To the places.
More fire.
To the places.
More fire. More fire, more fire, more fire.
To the places.
More fire. More fire, more fire, more fire.
Kila moja anayakimase. Joa imeshika sasa hare.
To the places.
More fire. More fire, more fire, more fire.
I see the smoke pass outside the window. Me give a puff in my next door neighbor. Hello, Miss Brown, me need more talk now. Hello, Miss Brown, me need more talk now. I see the smoke pass outside the window. Me give a puff in my next door neighbor. Hello, Miss Brown, me need more talk now. Hello, Miss Brown, me need more talk now.
To the places.
More fire, more fire, more fire.
Too fast.
Microphone to Rambo, if you need Gilio, you instrument, no, when your studio, studio horizon, a football, and the value of me, Mickey Jockey Ball, and the Maduia microphone to Rambo, if you need Gilio, you instrument, no, when your studio, studio horizon, a football, Jungle now see I made a cry, oh my, when your microphone, I fuck until I die, why lie, my destiny, what is best for me? Prophets in Shai Kamata, tell me what's the deal, like a shooter, can you believe him, para kwa hino sana. Elimisha vijana disciple wa kamlet na ufata msafara MCS and I am in the horror right now. Mastura Travelula Shell's time. Kanibali yo mimi kitwa kibo. Natema juu ya microphone surambo. Ikini gilio, juu ya instrumento. Kwenye studio, studio horizon na fufo. Kanibali yo mimi kitwa kibo.
IP, Waki Pop City, Ayo Dandora, UKWF9, Philosophy CD, Kulema Brother Betty. Vacation, look at committee prison, positively taking, pass creativity in the nigga poverty. Ninge and the leg, a kupoteza, basoja wetu kwa wizina mada, na kathalika, pishaskia, komedia, hip hop, upendo yoma, actor, director, body cinema, poverty na him, hungry society, hip hop, philosophy, ozimu, sisi, tofa madhare mento, hawa tu elevi, zaka na kapa, jotu
koka anavotaka GOD isi NGO mudhi wanafuga DOG kwa milango za ofisi sisi tutale afisi kukiharibika nisha go missing polisi mbona wanihisi
It's DJ Tofaz, Mr. Five Star. Follow Mr. Five Star on Instagram and Twitter at Tofaz254.
E-track, inaenda kwa wazi wote wa mathri. Mbere wa mathri, konda wa mathri. Pia kama unapanda mathri, necessary noise.
Kupenda nasikia sana kikuangalia pia nasikia kulia story yangu ile mgulisikia na ile message tulisoma kwa simu mystery ilitoka wapi nani maadui wangu walinisiti mapenzi yetu yaishi kweli.
Kama dakika tano two of your time ni kueleze ni live for mine toka first time nilipole my eyes on you nilibelieve it's true kuwa ni wewe tu I promise you nitapenda kuna utanipenda tu hadi nimepiga magoti kwenye sakafu nitakupa chochote utakacho pairs and pairs I go to sandals your love I cherish I'll keep till I scandals pairs and pairs I go to sandals your love I cherish to keep till I scandals.
Mr. Five
Star. Sham sham so many work it on a pinda we want to. But you know when I let a good chase. I wanna ni and jam come up with a now. Blum blum, what you wanna hum? Funny now, me mama buy your work at the steam, picky video. Maybe mambo ni that any coupe, young boy, Johnny coupe. Deep in the coupe, got to pate, jump at your mambo, madam, talk a quango. Deep in the coupe, got to pate, jump at your mambo, madam, talk a quango.
Ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha ningekuwa na jamii ya masadam kawa saba na mabunduki na makofia kabilao bidhaa za kuji
kujali tu hali mashauri. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa towni, wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa. Rap naifanyia chapa na mafans wanao nipenda jamaa. Sato ukinichukia siwezi jali hata kawe ni MC, stick to the wax. Unafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks. Sikuchukia badhiju anatawala industry, na we bado uko uko chini. Kabla jina yako igrow jipe miaka kanane. Kalasman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love usisahau. Pole kukwambia sikuchuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi, ati ma lyrics zetu manze ni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi, kumangana kila mahali kama mambuzi. Na ninge kimia ninge nyamaza singejali. Ni venye rap joni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhali gani. MC lango la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi. Kukubaliwa na wanati hata na mababi. We, wacha kujidu mze hatari. Kusema na mimi nasema lakini tu ni safari.
Tuendele ama tu siendele, tuendele ama tusiendele.
Too Fast, Mr. Five Star.
Up, girl, you know I feel work for me, baby. Not that one bring joy to me. Only you know to take all my energy. Only you have my life, so you decide. Make me feel so fine. You know you have a man a real star, man a no twister. Me no galley creeper, man a no deal with that. Girl, you know me hot. Together we platinum, baby. Make my mind so crazy.
She's my type, but just the way she works it out. Oh, she flex on neat red tone. And I know you're working me on. Girl, I can't help myself. I just want you to know that I cannot leave you without knowing what I feel inside. Maybe foolish trying to say, but I'm brave enough to play those type of games with me on. And I know you're working me on.
Nipandika maji kwa tap, kutoka kwa mita. Mdogo mdogo, eza nkatikia. Nikiwa nyumake, uza dhani mini mkia. Hii drink yangu amefanya kajimwagia. Na anacheka nkimwambia nataka kum. Akipita base, kila mtu amuita anti. Tabia zake, uza dhani eni mlami. Gozi yake laini na nrangi ya lami. Matu wakincheki na wish ninge kuandane. Ndani ya jeans yake, lipaja size yake. Anipeleke kwake, aishi kwa mamake. Kila mande na mshengware, tuslale. Mate mate
mambo
sawa,
ataki nipeleke
ka
Academy. Book your spot now. Call 0718-004-457. We don't just make DJs. We make entertainers.
Hello again. It's all about football here, and we're here to bring you a fascinating encounter between Arsenal and United. London, the setting for today's game, and I hope you're looking forward to this as much as we are. Well, I think it's about time we joined our commentators, so we're going to live
football
and commentating on today's game. Special out there today.
Sani bado DJ, nigani kali mse Kachamani na sanali, utaweza na kize
Sabi ya kiwete, tutipoha na maiti
2-3, paka 2-4 Nani kachi yenyu hapa, anasei kize Kime liga ise, unasei wasei Basi Arsenal ye, Arsenal ya
Arsenal ye, Arsenal wenye
masa
Ibari defense yenu, gos kamule Champions unusi, yera Captain uze ama ujuzi Manyu tuko hapa tonyosha mikono juu Arsenal mtadu mtadu
bona pupa na gana kwa super kwa
kishika kenti
chupa ni kuchupa
Kachamani una Arsenal Kani kali kachamani una Arsenal Kachamani una Arsenal Kani kali kachamani una Arsenal Kachamani una Arsenal Kani kali kachamani una Arsenal
Kachamani una
Arsenal Kachamani una Arsenal
When you wanna move around to the
sound. You come around eventually. Deadly, shapely, sexy, especially when you move around to the sound. You come around eventually.
Too fast.
I'm the hot stepper. I'm the super popper. I'm the cool water. Thanks to my creator. I'm the hot stepper. I'm the super topper. I'm the cool water. Thanks to my creator. Ningependa kutuma salamu kwa watu wote wanapenda hizi ngoma. From Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kampala, Arusha na sana sana. Everybody wanna do the helicopter. Look at me, hey, see you noma. Kenya, hakuna matata. It's getting hot in here. The temperature is rising. The people socializing. I catch the faces rising. You're looking appetizing. The temperature is rising. The people socializing. I'm liking what I'm feeling. I'm feeling.
Like me fukina, visi chifungi na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Mina come through niki rap tu, ma one two. Na kwenye club watu wanna dance tu. Jomino kwenye track majabu. Wazim sauti ya dhahabu. Unatakaji ma. Welcome to Bora sura ni nice. Ni East Hamda Bams. Najiwa nimewa kwa chiu. Najiwa leo lazima watu wa banju. Yeah. Uchafuge kwani nini. Wanauliza tutasifu happy mbaka lini. Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini. Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo nambazo simu ndio tubadilishane. Vile tumejua na leo tu. Kwa hivyo leo dude tainuka tu. Naku ruka tu. Banjuka tu. Life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka, banjuka, banjuka.
There ain't no party like a Nick D party. DJ Too Fast.
Imebidi 2008 tumekuwa na mzuka. Bad manners tumedu. Aya, kitchen na nyuma mzuka. Hey! East Africa, Domino of Combs, DJ
DNA,
Kanya,
Kenaze, Kenaze.
Natua rambi pish nimetua. Nami stari kisua nimekam kutarua. Hii fani kize nimekam kuikamua. Hii industry kama nimai kuipanua. Mitaane domino wame tukubale. Sema ni wakati wetu tutawale. Maso dena kimatua hii fane. Biga tumaoma na masota wako flane. Kukira light saba pamoja na namba nane. Kupata riziki tuenze tutukangangane. Masa nasaka hela kila wakate. Lazma nifanikiwe na hiki kipaje. Nikae mbele bora nikemsuka mse. Nisipoa niwe pesa na nuka mse. Tupepe kitatini na kifahari tu. Tukamue makamuze na hali ya juu. Kamua kamua.
Shine for more.
mwangaza wanajidai na mina shaibu wa giza na sijidai wanajidai na flow na mina do miaka tano kwa games hiyo mchezo wasani walio tangulia siku hivi nao wanani angalia usiki kavuka boda chagua kavuka boda ewe kavuka boda
kikali paka na indi pwana ja kwa kamili cheza na hii
kamili kamili
cheza na hii
kamili kamili
cheza na hii
narusha rusha zaidi yao navuka boda zaidi yao kama ni bali nimetoka mbali nipe nafasi na mbili narusha rusha zaidi yao navuka boda zaidi yao kama ni bali nimetoka mbali
I'm so sincere with it. I just want you to know if you can feel it rock back and forth. I'm so sincere with it. I just want you to know if you can feel it rock back and forth.
I'm shit, get down. Feel it when I wind your waist, you get down. Remind me of my phone vibrate and get down.
Hey,
get down.
Hey,
get down.
Hey,
get down.
Hey,
and get down. Feel it when I wind your waist, you get down. Remind me of my phone vibrate and get down.
Hey,
get down.
Hey,
get down.
Hey,
get down.
Hey,
get down. Hey, get down. Hey, get down. Hey, get down. Hey, get down. Hey, get down. Mina jazz tu kuku na chekelea sini fundishe kidogo nishike wapi hiyo style nipojo ah okay hasa naishika lakini unakunywa chuna nasikia fiu kabisa situende basi tusie zipemba zote na maji baridi tumaze uko hot like whoa
hey
maze kuna ni confused like whoa
hey
yeah the way you move in the body like whoa
hey
what baby you got my
Nick T.
Mona Lisa. Nama Isa. No nini jwa kalima zetu kikatika.
Kuku dance. Kuku dance. Kuku dance. Everyone kuku dance. Slide. 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 Helicopter. 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 Mosquito. Mosquito. Eh. Mosquito. Mosquito. Eh. Kadunga. Eh. Kadunga. Eh. Kadunga. Eh. Kadunga. Eh. Kachai.
And put it there. All them on them checking you out, wishing that them there. Putting it, rocking it properly, and so we said, I can be the guy to make you shine off every day. Then I need loving and caressing, girl, giving it. Multiplatin', I'ma give you love every day. I don't really care what some junkie wanna say. I don't really care what some junkie wanna say. Zaman merudi studio leo na nasikia poa na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa ngoma poa tu ndo tazidi kutoa unatulia nini bana mkatuzi choke unapanguza nini bana acha jashi mwagike kote ataka kuna ukame tunajituliza na maji baridi klemo roundi ameniambia nikute na ngoma mbili mbili
boys umeshika sema ma
Baba say tumetoka kitoa
kitoa
Mungu baranza jina dry high tukifry back and sis kama yai kwa kapa
boys umeshika sema ma
So happy,
me man dem no happy.
Too happy,
come out if you're deadly.
So deadly,
so let me love.
Right,
because dem no happy.
So happy,
me man dem no happy.
Too happy,
come out if you're deadly.
So deadly,
so let me love.
Right,
I see something going wrong in our hall. People take some things to it's a pressure ball, and I lost love gone, and gone forever gone. Are we living in spirals behind nothing at all? Now what dignity suffering is better shows. Lord, I look at man a man, I me all free the best of it now. Show this I feel so sad. Well then you see,
okay.
Come together, we can do this together. Take your time, we staying here forever. When I'm Mr. Lenny,
Mr. Googs,
Mr. Banton,
maybe now my best pull a chin together.
Kenyan ladies, but they move a thong. Walk each other wearing tighties, but they move a short silky skirts with no high heels. Ni Mr. Cook stand up, never mind this. Stupid back and sis are still asking, did you ride this? What you thinking, boys? Cook support this. I'm a simple crazy guy, talk a cool like he's Dubai. And if I had a dog, then get one made by fries. I'll see you, Mr. Sly.
Yeah, you're not lying.
For real, have a Kenyan says, story wanga hivi. Shika shika, my happy bam, sis, jenga CV. Believe me, it's just hard to be on TV. Another radio station, still wanna play my CD. Excuse me, Mr. John, you really don't have to pay me. Just air my song and let it play. No, I said to me, talk, I'll give the ride.
Give the ride. Don't go go for runs and in a dry high.
Took it fry, back and sis, come on, yeah, it walk a rock by.
It was me, she does in my mind.
Chagua na yoni kitu ntushua Ante mwenye anajua na Shinsuke
Baby una smell fresh Kama lavender and a cherry Sili kuite Mariah jo vile ume carry Ring penye belly na smile ya Halle Berry Matake ya ni like since ni cheki kwa telly Jumi wanga juu ya maji jo kama fairy Mi wanga magush na sedusa ta medusa Na gusa kibusa anapata magusa 9 inches kwa boxers a bass baby
Sila zima tutu, tunaweza kuna kwanza ketani
tuende baby tupate matani. Hakuna cha kukaa ndani. Wacha nikuli kutoka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips. Si ati kila saa nikiku undress, si ati kila saa nitaku caress, si ati kila saa ni mambo ya sex. Si lazima, si lazima. Najua baby wewe unataka. Pia mi matemu waga nataka. Lakini leo maze misijisikii. Hata mi maze kichwa kinauma. Tumbo pia nasikia ikisokota. Na kuna venye nasikia kukaokota.
Si lazima tutu, tunezenda home. Si lazima tutu, tunezenda home.
Mpua na hauna mwewe moja. Unahanya huku na kuleti mina kungoja. Unaniseduce ati trusted pamoja. Na ulipo na hanyu ule besta angu lewa mmoja. Si hata juzi mabwezi walikucheke na manzi flani itaani. Na kila wakati unanipadejo na chama taani. Fatuma, majuma na zaituna. Suluwapa ile chuma, suluwapa ile chuma. Kila time na nisho mechil. Na story zako zimevuma. Unajibamba sana Mr. Handsome na hauna utamu. No kinicheki na chani, unatamani kulia damu. Kuzone gifanya kichunu saumu. Siku feel, we feel zangu chuki na mini tulie. Pio kipenda jokani ya kumichupe mabati ama kumekie. T.S. Andrew nisho tu minika chick. Unaniklem siku pilabla na look so cheap. Fahamu kila kitu kinapanda na kina shuka. Shuka.
Manchester, watende, goma zikibanga, marabu reggae, funky na magende, basi kwa mlango kasikia bende, kufungulia demu wa mtanta, kava vipo waku, nipa mahamham, takumdai hizo vitu tamta, pipi mama, unanibamba, na mavitu tamta, tamkebo ramkam, ina mahamham, ya kuzinyamya, ukinipa samsa sam, nitazinyamya, ina murale, sita susabe, ina murale, watakatambe, ina murale, Sidi hande, nina morale, watakatambe. Nina morale, susabe, nina morale, watakatambe. Nina morale, sidi hande, nina morale, watakatambe. Sista umeme ya mapende, unanibemba fanda malenge. Nikikudai sisto sinilenge, nina morale, wacha nikulambe. Mimi na wewe tutu pedane, dusi hanye ududu situpante. Songa karibu sisto sijigambe.
Taka game baka chea subui wa mke na gym easy.
Na wewe,
kizi
na wewe,
kizi
na wewe,
baka
chea, baka chea.
watch me grow.
Hey, oh, hey, oh.
In a place, good girl step up, no man can test. A who that one fittest? East African bashmen, the best. Look how we spread from fire upon the place. Flash up on the lighter, rooms we are blessed. It no matter wearing trousers or dress. Party is a party, so we blaze up the place. Party is a party, so we blaze up the place. Say,
Kuziko ziko kwa kikapu Diva shawika Haya hii ni ile club ya ajabu Na hanyo acha kuonyeshe venye haufanyo Reverse psychology mwambie kitu wawezi fanyo Si unani like na mina kulike So tuna like ya na Si unasike na mini na psych So tuneza anza kutai Na ashara ruka ashanza kucheka Kiswahili na musha hata kamba ezi buka Kabla jamuka hajanza kuenda ni shamwa Gizias man of ice na sambuka
Hey Kumbe ni under 18, sami ningejuaje hey, Kumbe ni under 18, venya napewa maje hey, Kumbe ni under 18, sijui itakuwaje
Follow Mr. Five Star on Instagram and Twitter at Tofaz254 Tofaz254 Five star, Nick D.
Let's go. My fans me now up in the world. Now up in the world. Till my haters come on me. Let's go. My fans me, let's go. My fans, let's go. My fans me now up in the world. Now up in the world. Till my haters come on me. Pendi. Meza wembe na wapa life kama side akarole Na wenye wivu wajinyonge My fans me na wapenda wote Na wapenda wote
My fans me na wapenda wote Na maautograph utasign siku zote Na washukuru walioni hold down Na kwa hii rap game sita wa let down I promise me na wapa promise too Album yangu itakuwa hit tupu So you better act like you know Wakiuliza nana na roga sema frizo Oh really though once again Here we go It's the Jackson knocking knocking on your door Na wapa vitu Haters na wapa mambo Na wapa vidonge Wakitema shauri yao Mina count blessings angu Joe Na mpende msipende ndivyo ilivyo. On my two, still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn you're dead wrong. Na kama uko down basi sing my song. Kama kufloss is wrong, I can't be right. Na kama uko down basi sing along. Kama kufloss is wrong, maze I can't be right. My fans
mean I wapenda wo. Na wapenda wo. Wote my haters kama mnipendi.
Kule disembe
meza wembe na wama I come aside I can't roll. Now when you weep what you know.
Kankunanja, nenda kupika bila maka. Na waita na mnakata. Nasema kanise na mapitana. Kushiba ni bade ya sala. Kuiba na usquizi ni bala. Ujagizwa kima na makusaga. Pika hive tunamanga. Skuma chumvi na kauganga. Chuma ngumi teke kada. Boxa vumbi na makamba. Toka nyuki ya salitanga. Koma kumi utashanga. Ama stima zitazima. Twende kwa kina Farida. Cheke ina kwa mafinga.
Hapua tunacheza na maneno. Kenya, Kenya. Hapua tunacheza na maneno.
Mia, 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 mia. Leo neni mambo vile nendra sasa. Dunia nzima vile mgenge anaandika ukurasa. Bana, na maaction na kila kitu jomu waga nafanya. Nasema tuwezi ishi na usani. Daily kwa proof wrong tunaongeza vitambi. Utasimamishaje kifaru kwa full speed mbele. Itapcha na kila kitu fungua pasia wewe. Bongo ujue mchezo joku icheza kwa uwanja. Wacha watangulie wende joku kwanza. Wanze na moto kisha watue jasho brother. Kijelimo jona za kwa karibia. Ona sasa vile unawapito vile wasmailia. Finish line hiko karibu cho imekaribia. Moi na dunda taratibu inakimbia. Hiyo ndoto yako na ndoto yangu minaishi. Kwa hivyo imba karibia celebrate na meme.
Kauna kanji kadara wena.
Kawaida kwa wengine ni ajabu. Kiswahili
tambaye wote wanifahamu. Na kama hauelewi shika kamu sibabu, usiogope saa zingine Kiswahili ni tabu. But weka bidii basi weka nidhamu, uelewe hii maana na uelewe sababu. Msanii mwenye makini timamu, nikirap maneno yanayochonga fahamu. Kweli wenda pole hajiteki jamaa, na waliodhani wako mbele wako nyuma jamaa. Yep, shika glasi weka wadhafu, mimi na kitu anje nuwa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni baku, unitaka wastake game yangu nisha. Shika glasi weka wadhafu, mimi na kitu anje nuwa kwenye mashavu.
Nitakupa bila kukupima. Mtoto manzi wewe umeiva. Wewe chua ni uka. sio sifa. Kama wimbo ungeua, ungeua wengi bila hata kujua. Attitude yako vile noma, racing softy na umesoma. Baka mabuda wanatamani ile wanaweza penda ndani. Ukingara mini ufue nguo zangu, wana karibu kuchungulia ndo zao. Ukismaila lafu wakulie vako, wana shika dabu, wana tuonga. Kwa hile manze ni ufile lafu, kwa chanela lewa mechideba. Alafu we mjanja jena, kwa sumetani bamba vileja. Sitoke hapa nikuridhi kitambo, naomba tu nipe namba zako hata kani za vako. Sasa wetu ni usitoke hapa nikuridhi kitambo, naomba tu nipe namba zako. Vile umenipeleka mbio siwezi tuliza, mjani sikaya ta kidogo kwa bezi natoka na giza. Nasuba na bedu mindo yako, nimekuwa stoka kwako. Natuangu bado na mtoto, lakini niwe naona kwa ndoto. Sasa vitulio sitoke hapo, mekudigi kitambo, naomba tu nipe namba zako hata tani za vako. Sasa vitulio sitoke hapo,
lazima nitukata za misha yote ama tayekelea. Staki katike sana pako vunje mguwe nsige tukuimba. Afcha hiyo tunakuta vitu, kuta vitu, mchana tunatulia. Na nrakia mbala kima mwakituliza. Kabla pombe niwe tabidi mwata kabisa, ama nanze kukunywa. Ona venyele zangu zmerefuka, mpaka tuaniambia zipunguze. Walikuwa na fria nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si, na zote zikopoa kapteli mekiwa mnazi ya memigusiwa. Kengo mina kubamba basi sukatike neke na kushika sungwezi sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwuki karibu zitoke nae. Leo hata staki tupe mkono, juhi ntugishie tukichua yako. Staki ukatike sana mpako vunje mguwe nsidi tukuimba.
Some got it. Mali joka sikia kukojoa leo mimi na wewe au sio poa poa umesahau mwambie ule konkoja atakudondoa kwetu hapo nje na ketie tu si ya blue ni orange start flow angalia tu juu lakini uchungu kun California unaweza shuku wewe ni mgondiko katwa shingo style ya kuku hiyo chako inachemshwa wazi na kunywa supu za tiba chupa zimevunjika gutupu jijifanye supu sabu yako tu sabu yako tu
kwa keta come talk it up
wake up
hivyo ukitaka
Katika, piga nduru, piga nduru, piga nduru Sikikio kukwetu Afrika Zima inchi zote lazima kelele itafika Dunia nzima kuna manzika wa Nairobi Na mengarango safi nkidanja na mezitu wa jobe Kila siku na mwona tawaki tembe na maringo Ajo kipita lazima utapindo hiyo shingo Kwa kili na fikiria utafungua jezo vifungo Yo zinsime mkazi chankazi ya kufika huko Wajon mishindo kusema jina yangu no nene Sabun mwona mungina mengarali mene na nini Teki bila chiche mekanika na mekunyo changa Jo zile vitu mwona jana usiku jo utashanga Jo kali na kompita bidi tumeanza kuchanga Kwa una vivo ito changa kuchanga changa Teki ule kaka 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 Teki ule kika kaka kaka Ninge kuwa jati misi universe nge kwa kawaita Manzi otu wa Nairobi wangeshinda bila shinda Kaidu manzi wa Nairobi ya mkwazi katika Kaidu manzi wa Nairobi ya mkwazi katika Kaidu manzi wa Nairobi ya mkwazi katika
Dume, dume Nasikiga makelele next door Kumbe kuna party ni misi njubi oh Wacha kulala bro Situvae faster now Here we go Huko ndani naona kuna watoto Wamevua nguo eti kuna joto Rumba sakata kamata Madada tamu kama kashata Sababu leo ni fiesta Forever Mambo vipi utaweza Basi tutacheza Together Baka asubuhi hakuna kwenda Okay Mr. DJ Zimata Sasa kila mtu ameshikwa na fura get up everybody stand up kila mtu Kila mtu
Kati katika Sakata nina all night long Katika kakadada Kati katika Sakata nina all night long Katika kakadada
Ewa sister yule brother na uncle Sasa ni wakati sote twende dance floor Tuicheze super katumwake jasho Usibaki nyuma shika mazi yako Let's go it's a party time Nasty Thomas na Mustafa tunawapa rhyme Yeah tunawapa rhyme Nasty Thomas na Mustafa tunawapa rhyme On y va Tu veux danser en fait
Je vais danser avec toi. Tu veux danser avec moi. Je vais danser avec toi. Tu veux danser avec moi. Je vais danser avec toi. Je vais danser avec moi. Je vais danser avec toi.
International, et puis au banjo, des cannes, voilà.
It's DJ Topaz, the Nets and the Jams. Topaz, you're my five star DJ.
The five star DJ, Mr. Five Star.
Mr. Ukohai, Jakuama Digital, this is the remix.
wa yepi ni muziki ukilanka.
Shake your booty girl.